rito koth osebedo chieng' mang'eny ndalo mang'eny osekadho warito pi warito ono kawuono dichieng' dweche osekalo podi wan gi geno ne iseparowa
osebudho
won warito
chimo
osetheko
keto cham e puto
walemo
wangi keno
me iseparo ya
osebudho
won warito
keto chimo
osetheko
keto cham e puto
walemo
wangi keno jambu
Fezika izitembiso yenu yazitina zilungisele kubivulise endleleni sendleleni vulise endleleni iyaneta iyaneta vulise lele vulise endleleni vulise endleleni vulise endleleni iyaneta vulise endleleni vulise endleleni vulise endleleni.